Sikupendi, sinajua wabaya na wengi, lakini hawatufanya tusiendi. Msu naipenda sana, nami pia nakupenda. And it's true you love me, and every time you need me. Ongeza mapenzi ni paga paka wali mwengu wa shangae. I will love you until I die. Ontula raswata laka. Ongeza mapenzi ni paga paka wali mwengu wa shangae. I will love you until I die. I'm late to confuse them like we make movie. Movie upo uzi, ya kucheza na mbuzi. Hari tuwa uzi, changanya kamchuzi.
My life is you, I will be with you. Giving all of me, give it all of you. Until the end, I will be with you. Oh, be mine, I'll be yours.
Kupenda nalingio, baby baby kwa galanyo napomnio nagukuna jatam baby. It's a music class.
Hi, GMC.
Oh boy, did it come for me?